sina ushamba kupiga picha mshamba kideo. Shamba kamera, shamba digito sina ushamba kupiga picha mshamba kideo. Shamba kamera, shamba digito sina ushamba kupiga picha.
Wega!
Unajipiga picha ila natoka kivuli, maisha yapo tete bado na kaza mzuri. Sipendi pupa kinyonga zangu kunyata, ila zangu dua ipo siku ntapata. Na muamini Mungu mganga yake manyanga. Jota la tibu mama cheza sindimba, gunia la misumari chekili na pochoma, ili baridi kari chekili na pobenya. Ai mama, shamba kideo, shamba kamera, shamba digito sina ushamba kupiga picha mshamba kideo. Shamba kamera, shamba digito sina ushamba kupiga picha mshamba kideo. Shamba kamera, shamba digito sina ushamba kupiga picha.
Ush, amenikuamba mzee wa bwazi hapa mtoto anjando anaongea.
Inasikitisha kila pozi ni baya, tania tuna kitu walimekuwa mbaya. Inabidi kukaza ili maisha yawepo, mwanangu utashangaza kisema taifa la kesho. Usije ukapage hawa we na utandawazi, ukana vishawishi mwanangu kuna maradhi. Zamini unachosikia wala unachosoma, ubaba nijalie kazi yangu nayofanya.
Shamba kamera, shamba digito sina ushamba kupiga picha mshamba kideo. Shamba kamera, shamba digito sina ushamba kupiga picha mshamba kideo. Shamba kamera, shamba digito sina ushamba kupiga picha.
Ush, amenikuamba mzee wa bwazi hapa mtoto anjando anaongea. We soja raisi wa Brazili, anisalimie professional player Jonas Mkude. We Jemita, anakubali kema wa mipango, anisalimie Thomas Mashari. Hapa mawe, mawe, ahi hapa Kasho Music. Kasi wa bako, bakola baka mwisho.
Shamba kamera, shamba digito sina ushamba kupiga picha.